Sappo e jeegom, Babel mawne kinare neɗɗo.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah ñiɓɗo o mo yiɗa hay goto halko. Jiɗɗo yo yimɓe fof mbacca koye mumen ndaɗa. Amin belti no feewi komin mbawi artude hande waɗande on yewtere mon lawol pewal. Ko e yewtere sakkitinde nde min gortino jangde men fatunde e annabi Nuhu. En jiino no Allah fodirno momtirde yimɓe e dow leydi ilam ɗufan sababunde oñaare mumen. Hakke duuɓi temedere, Allah muñanino bakko dinoɓe ɓe tawi Nuhu ina seha laana jogorka wonde daɗirka kala naɗo e makka. Kono hay goto tubani bakkatuji mum ha gonɗini kabaru Allah ñiɓɗo o, so wona Nuhu e ɓesgu mum. Wadde to wattan ɗo, Allah pewɗo ñiɓɗo o waɗino kala ko fotno, manam o momti kala mo ganduɗa rewano e damal laana he, te o dandi kala dewnoɗo e maggal no wiruno ɗum ni. Joni noon ma en ɓennu yeeso e deftere lasli he ha ganden ko kewno e jamanu dewnoɗo e jamanu annabi Nuhu o. Yewtere men hande ina waɗi mana no feewi e jamanu mo gonɗen o, sabu haala Allah ka wi ko windano adan ko fof windirano ko gam rokkude en hakkille, bele sababunde muñal e ɓerɗe cembiɗɗe ɗe bindi ɗi gaddani en ɗe eɗen jogoɗa maw. E yewtere men nde mbaɗɗen e annabi Nuhu, en jiino Nuhu jogino ko ɓiɓɓe tato: Sem, Hama, wondude e yafasa. Kadi bindi ɗi kolli en ko e ɓen yimɓe tato leƴƴi aduna ɗi fof jalti. Sem woni bamum yahude en e safalɓe ɓe, ko ɓuri hewde e Afrique naɓe noon e sinwa en, jalti koye iwdi Hama. Tubakoɓe ɓe noon kañumen gummi koye iwdi yafasa. Kala jiɗɗo yajnude gandal mum ko fati e iwdi leƴƴi ɗi ina wawi jangude e simore sappo ɓere e simore sappo e goɓere e nder deftere adinde e tawreta. Kono e jangde men hande ko gueɗel gotel mbawaten labnude ko fati e iwdi ɓiɓɓe tato Nuhuɓe, manam Sem, Hama, wondude e yafasa. Koni wayi, Sem woni tanum mo Allah subino bele dandowo jogornoɗo arde e aduna he ina yalta e mum. Ko ɗum waɗi bindi ceniɗi ɗi ɓuri toppitade darol iwdi Sem, sabu koye iwdi makko annabaɓe Allah ɓe gummi, te koye makko kadi dandowo aduna o yalti, manam e duhol makko. Ɗum noon en ji leƴƴi aduna ɗi fof jalti koye ɓiɓɓe tato Nuhuɓe. Min e ma wondude e Sénégal naɓe ɓe fof, e Gambinaɓe ɓe fof, e Afrique naɓe ɓe fof, e Sinwayen ɓe, e Tubakoɓe ɓe, wondude e safalɓe ɓe, e Yahude en ɓe, manam leƴƴi aduna ɗi fof. Kala gurɗo hande ummi koye Nuhu, te kala leñol ngol jomum wawi jeeyede ummi tan koye goto e ɓen ɓiɓɓe tato. Ɗum noon eɗen mbawi wiide so eɗen ɗo hande waɗi ɗum ko Nuhu gonɗinino Allah ha fewni laana beele dandude ɓesgu mum, sabu nde o dandi ɓesgu makko nde ko taniraɓe men o danduno. E nder deftere tawreta noon en ji no Allah waɗirno e Nuhu barke kañum e ɓiɓɓe mumɓe. Wiɗumen jeeñe kewe kebbine aduna o. Hono noon caggal duuɓi temedde e temedde aduna on fuɗɗiti hewde yimɓe, te hono noon kadi o fuɗɗiti hewde bakkat. En ji ha gasi Nuhu wondude e ɓiɓɓe mum ɓe ko bakko dinoɓe gonno no kala bani Adama. Nde ɓe naati e laana he kadi aɓe gonduno e bakkat mabɓe moɓe ƴetti e Adama o. Wadde nde ɓe jalti e laana he ɓe jaltidi e bakkat e nder ɓerɗe mabɓe. Hono noon iwdi Nuhu fof ko bakko dinoɓe gonno no taniraɓe mumen ni. Haltoaren mbi domburu jibinta ko asata. Wadde noon bani Adama jibinta ko bakko dinta. Bakkat keptinoɗo Adama gila e fuɗɗode o ko kañum waɗi enen fof ken bakko dinoɓe. Hono noon en ji caggal duuɓi temedde e temedde ko ɓuri hewde e iwdi Nuhu wondanoka Allah e sago mum. Ɓe gonɗinani konngol Allah ngol no taniraɓe mabɓe Set, Henok e Nuhu ni. ɓe jejjiti Allah te ɓe jarani ɗum e ko rokki ɓe gurdam nange toɓo e nyamelo ko. Timtimol ngol Allah waɗi e duule he bele siftinde ɓe aadi mum ɓe gandano ni kongol firti. Kereɗen ko kongol Allah ngol haali ko fati e maɓɓe. Ngol wi ɓe ngala dalilu tawde ɓe gandi Allah ɓe teddinani ɗum no Allah ni. Ɓe jettani ɗum kono ɓe majjin koye maɓɓe e miijoji bolle puyɗe te ɓerɗe maɓɓe ɗe ngala hakkilantagu ɗe ngullama e niɓɓere. Aɓene piitoro becce hakkilanteɓe tawi ko ɓe haangaɓe. Kamɓe ƴettuɓe fenande ɓe lomtini gonga Allah o. Kamɓe sujjanoɓe tagore rewoɓe ɗum goppi jom tagore mo jettoɗe godani ha abada o. Amin. Bele on nani no iwdi Nuhu yararno no Kayin e iwdi muɗum ni ko ɓuri hewde e maɓɓe cuɓino ko ubbude gonga o e rewde ko fewani. Ɓe mbaɗani koye maɓɓe dineji te ɓe ndewani lawol pewal ngol Allah lelningol. Aɓe jogino diine kono ko diine mo wonano gonga sabu o yerodirani e ko Allah wi ko. Ɗum noon holmo ɓe keɗotono? Ko seytane ɓe keɗotono. Ina wodno neɗɗo goto iwdi hama ɓi Nuhu ɗiɗaɓa o biyetenoɗo Nimrod. O wonno ko neɗɗo gooñiɗo no fewi. Nimrod wurino duuɓi 500 caggal ilam ɗufanɗam. Inde makko firtata ko jeddowo. Nimrod ina jogino gandal no fewi kono o andano Allah. O labinomo ni yeddude kongol Allah ngol. O rewi ko e lawol Lucifer wondude e Kayin e yimɓe jamanu Nuhuɓe. O sali kalfandi Allah. No Kayin e iwdi mum ni Nimrod anniyinomo wurde gurdam ɗam ganduɗa Allah ala hen. Nimrod mahino gure mawɗe teɗo watan ɗo. Nimrod e wondiɓe mum ganniyinomo wadde wuro woto mawgo ɗo yimɓe aduna ɓe foof mbawata hodde. Gona goto ngon wuro wiyeteno ko Babel. Janggen joni noon e simore sappo e goɓere e nder deftere lasli he bele ganden ko bindi ɗi kaali ko fati e wuro mawgo ngo Nimrod e wondiɓe mumɓe ganninomade. Bindi ɗi mbi yimɓe aduna ɓe foof ko ɗemgal gotal kalatno ko kelme goote naftortono. Ɓe gummi funnange ɓe gari ha e jeetongol gotol e leydi Sinéar. Ɓe koɗi ɗon ɓe mbindiri e koye maɓɓe njehen mahoyen tuufeje cuumtenɗe haɗe tiiɗa. Ɓe mahiri tuufeje ɓakke ɗum lumti kaaƴe. Ɓe mbaɗi hakkunde majje koltar ɗum lumti ɓakkere bele aɗa jokkodira. Caggal ɗum ɓe mbiyodiri e koye maɓɓe mahen saare ndarnen hen soro gogotoɗo e asaman. Hono noon ma en gonnanaɓe kaɗen koye men sarede e jaajidi leydi ndi foof. Wadde en ji no bani adama en ganniyirino maadi wuro mawgo wondude e soro towɗo gogotoɗo e asaman. Holko waɗi ɓe yidde maade on soro towɗo? Waɗi ɗum ko mawni kinare maɓɓe e salare maɓɓe kalfandi Allah. Nimrod e wondunoɓe e mumɓe jinno ko nanede e aduna he. Ɓe ganniyino ko rendinde yimɓe aduna ɓe foof ɗo nokku goto bele aɓe daña doole ɓe mbasa sarade e leydi he. Kono ko ɓe ganniyino wadde ko welano Allah. Allah wino ko yo ɓiɓɓe Nuhuɓe njeeñ e dow leydi he caro e mayri. Kono taniraɓe Nuhuɓe cikkatno ko kañumen ɓuri Allah jom ñiɓal o ƴoƴde. Ɓerɗe maɓɓe ko kewnoɗe mawni kinare te ko ɓe salinoɓe Allah. Kono bindi ɗi kaali mbi ko yimɓe teddinta ko haram ɗo Allah. Kala mawni kiniɗo yandinte kadi kala jankiniɗo mawninte. Mawninde neɗɗo walla yidde nanede ko bakkaɗe e yeeso Allah sabu ko inde wotere tan woodi handunde e teddungal ko inde jomiraɗo jom ñiɓal o tagɗo asaman e leydi. No bindi ɗi mbi ɗum ni kala parnotoɗo yo farno e jomiraɗo o ngati wona mantowo hoore mum woni jaɓaɗo jaɓa ko mo jomiraɗo o manti. Kono e saha Nimrod ko ɓuri hewde e bani adama en nattino wondede inde jomiraɗo o. Allah e kongol mum ɓe cohlani. To bange maɓɓe ɓe miijotono ɓe mbiya ɓe cohlani hay goto ina haalana ɓe hunde. miijo mabbe ko jeyde hoore mum e salade Allah. Haa jooni ngon miijo nana e ɓernde bani Adama. Eɗen njeeɗum ni e cukalel tokosel ina wiya haay. Ala noon ko haali mawɓe ɓe. Ko ɗum waɗi aduna o heewde hare e duko. Holko waɗi hareeji wonde e nder galleeji ɗi walla e hakkunde leƴƴi ɗi? Ko miijo jeyde hoore mum wiyongo. Ko min ardi hooram. Aadajam joni kam. Diinam ko moƴƴo. Taarikam ɓuri. Leñolam ɓuri leƴƴi kala hakkille. Indam ɓuri fof wadde maana. Hooram, yiddam, gollam, kaalisam, ɗumdo am mo gasata. Goto fof ina fooɗa ina fayri e hoore mum. Kono Allah yiɗa ngon miijo, sabu ko inde makko tan haandi e teddungal. Ko ɗum waɗi o wi e kongol makko, ko min woni joomiraaɗo o. Ko ɗum woni indam, te mi rokkata hay goto goɗɗo teddungalam. Kono en njii fuɗɗotonoɓe maade soro gogotoɗo e asaman ɓe, ko teddungal mumen tan njiilotono. Ɓe njejjitiino inde joom tagore o, kaanduɗo e njettor haa abada o. Ɗum ina hawni no feewi. Duuɓi 500 caggal ilam ɗufanɗam, en njii yimɓe ɓe nduttiima e bonande haa mbayino yimɓe ɓe mbaano ko adi Allah ina adda ilam ɗufanɗam e dow leydi. Ɓe mbaano kono puccini, no ɗi lootori halilaaɓe fof, ko noon tan ɗi tallorto. Allah noon holko warno? Mbele omo wawno jabde saliɓe kalfaani makko? Ala, hay goto wawa caggal nde sali ɗoftade Allah dadde ñawori mum. Njuuroɗen joni e bindi ɗi haa ganden ko Allah waɗi. Kongol Allah ngol wi, joomiraɗo o jippi e asaman, mbele omo yiya saare e soro mo yimɓe ɓe gonno e maade o. Caggal ɗum o wi, eyo, kamɓe fof abini ɗo ndenti, aɓe gonti leñol gotol, aɓe kaala ɗemgal gotal. So ɓe puɗorima ni, ko heddi hen ko hay hunde wawa hadde ɓe wadde kala ko ɓe jiɗi wadde. Nden noon jippoɗen, njiiɓen ɗemgal maɓɓe ngal, kaɗen ɓe famodirde. Joomiraɗo o sariɓe e nder leydi he fof. Ɓe goppi maagol saare nde. Ko ɗum waɗi saare nde innira Babel, sababunde ko joomiraɗo o jiiɓi ko ɗemgal maɓɓe ngal. Koɗon kadi o sarde yimɓe ɓe e leydi ndi fof. Ɗum noon en njii no Allah boniri peeje Nimrod wondude e woɗɓe anniinoɓe maade wuro mawngo mbele ina nane. Allah wayli ɗemɗe maɓɓe haɓe nonki faamodirde. Ko hono noon Allah sardiɓe e dow leydi fof. Nimrod e yimɓe mum gonno ko e fewjude riwde Allah e folde aduna o. Kono Allah fooliɓe e ko jiiɓi ɗemɗe aduna ɗe. Te ko ɗum waɗi haa jooni liƴƴi 100 e 100 wondude e ɗemɗe ujunnaaje woodde e dow leydi. Yimɓe mahannooɓe saare Babel e soro mum ngo njiilotono tan ko darja koye mumen. Ɓe njinno ko wuurde ngurnam ɗam alda e Allah. Ɓe njinno ko wonde nanaaɓe. An noon holko njiilotoɗaa? Yidde ma walla yidde Allah? Darja ma walla darja Allah? Ɗoftaade Allah walla yeddude ɗum? Hol innde nde mawninta? Innde hoore ma walla innde Allah? Hol jettoɗe ɓurande ma? Jettoɗe yimɓe walla jettoɗe Allah? Wadde noon a dañii ko selli ken. Darja neɗɗo ko ɓennoowo, kono darja Allah ko ñiiɓɗo haa abada. So aɗa ƴeewa noon, ƴeew darja Allah. Sabu bindi ɗi mbi, aade kala ko huɗo, te teddungal mum fof ko piindi huɗo. Huɗo yoorat, piindi saama. Kono konngol joomiraaɗo ngol woodat haa abada. Joomiraaɗo haali wi, woto keewɗo hakkille wasoto sababunde hakkilantaagal mum, woto cembolinɗo wasoto sababunde sembe mum, woto galo wasoto sababunde ngalu mum. Kono kala jiɗɗo wasaade yo waso sababunde ɗumɗo. Dañde hakkille e andude mi, andude ko min woni joomiraaɗo baɗowo moƴƴere, fodde e peewal e dow leydi, sabu ko ɗum woni ko welatami. Kongol joomiraaɗo. Ɗum noon bandiraaɓe, ko ɗo min poti haadde hannde. On njaaraama sabu keɗogol mon. So Allah jaɓi e yewtere men aroore, ma en defto ko njangunoɗen ko gila e fuɗɗoode haa ɗo. Ɗum noon haa ñande wonde, yo moƴƴere Allah won e mon. Te miltoɗon ko binde ɗi kaali mbi, wonaa mantoowo hoore mum woni jaɓaaɗo. Jaɓa ko mo joomiraaɗo o manti.